Spanish kuwa khoi sa kuwi maya huwa woye la Lizarui, Lizarui, Sherry, Sroo,